Oh no, I'm a Galatia. Yes, just for life. Yeah. Fresh new. Baby, you. Oh, I'm a Galatia. When I sang, yeah, Jimena, Takiza. I'm a Zima, come on, you tell me what you say. Oh, do you want to love Galatia? Yeah, I need a cool of Obutakiriza omumazima gano agakuli mu maaso go ge mu Galatia kwe ani eyakuluga kwe Obutakiriza omumazima gano agakuli mu maaso go kati wulira akaseera kabadde kawanvu gatokiriza bwino navaayo saaki zonna abantu ne baleeta naye wasigala opinga n'osigala ng'ojemye Katobi tute mazima kubanga mukwe amalala amanja gakulembera ekigo better realize it's you for the own good of yourself for your life
I'm gonna run for you
oh mu Galatia with ani eyakuluga kwe obutakiriza mazima gano agakuli mu maso gwe mu Galatia kwe ani eyakuluga kwe Obutakiriza mazima gano agakuli mu maso go Sometimes rewind out and remember Roll it back, realize time is running up Getobi tute kubanga we fute Tikwe, teri akukwata konze Kula hunde, mu Galatia kwe Ani iye kuruge kwe Obutakiriza mazima gano agakuli mu maso go Mu Galatia kwe Ani yekuruga kwe Obutakiriza mazima gano agakuli mu maso go Research is on nabazi kozi Guko ne Bible byo nababi kulete de Ntivyo yogera Vya bulimba bibula mu kwino Wasigalo ganye no gamba Echicho kwecho fako Better realize everything's gonna change for your own good But not for your own good self And I better realize Change it, you better change your wrong ways Never, never, never reject us But it's done for your own good, yes